kumbatia napenda
moyo unanenuna
napenda
wana shero takusema la napenda
I like it
the way you talk to me
I like it
the way you walk with me
I like it
the way you say my name in a word you're my fantasy
kesu nalonipa unanipeleka mbali mawazo na fikra moyo na ushakubali
Kazi kwangu kukuenda wewe umeshakubali
na mashaka kusopenda kwangu kama bahari
nitakufanya sijutie mapenzi tena
na hasira isikuje nenda ukicheka
hivi kwa mfano na natani tega
alishawishi